njengezinekiweyo kanti nazo izifiso zethu kuwena zizobala
ngentubevule kumoya wakho ekokuthi izinhliziyo zethu sesiyethi intando yakho sungasu Tina Baba
Tetelela Baba
Tshwele Baba
Tshwele Ngonyama Tetelela Tshipo Wethu
Kuzo Zonke
Kuzo
Wena O Sahleli Lapho Elaba Boni Yini Sikhatha Sikho Hela manje kwesithande esisekhona
thina sizileta kuwe mini mahlo ke twala lethu soba wo amathemba ethu wonka kuwe thethelela thethelela bawo
wo
wo
Tchau,
tchau, tchau.